Puma nam kosi nja puma Difihle kwe nguzi nincha Na yoyungi mimoya Tatinga unje ngoso maja Sindisi mpilo ya mkwa babantu abalunganga Kuba namhlanje ndibonile still in the young silwane mimoya namhlanje ndibonile uba asilwe nabantu thi silwane mimoya asilwe nabantu thi asilwe nabantu thi silwane mimoya Zibanjwe moyeni Ezimfazwe sizibonileyo Aziqali namhlanje Ziqali moyeni Ngobe moyeni kuyaliwa Emoyeni Emoyeni
Still on the memoir.